Masike sithethe ngeendlela zonyango zomhlaza womlomo wesibeleko. Ukuqonda unyango olukhoyo kunokukunceda ukuba ube neengxoxo ezinolwazi nomboneleli wakho wezempilo malunga nesicwangciso sakho sokhathalelo.
Malunga nonyango lwezilonda eziye zibekho phambi kokuba ube nomhlaza, ii-precancerous lesions ngesiNgesi, ludla ngokuthatha malunga neshumi lemizuzu, lubandakanya enye yeendlela ezintathu, i-cryotherapy, i-freezing ngesiNgesi, i-thermal ablation, i-heating, kunye ne-surgical excision ye-tissue engaqhelekanga.
Masike sijonge iindidi zonyango eziqhelekileyo. Ukwazi i-choice yakho yonyango kunokunceda uthethe nogqirha wakho kwaye wenze izigqibo ezingcono. Ezi ndidi zibandakanya uhlinzo, apho kususwa khona umhlaza emzimbeni. Ii-options ze-procedure yakho ezikhoyo ziqala kwincinane ukuyoma kwenkulu. Zibandakanya i-radiation therapy esebenzisa i-energy rays eziphezulu ukubulala iiseli zomhlaza ngaphandle kokulimaza i-tissue yomzimba. Kwakhona kukho ne-chemotherapy esebenzisa iyeza eliguqa igazi ekubulaleni iiseli zomhlaza. Kanye ne-targeted therapy esebenzisa iziyobisi ezihlasela iiseli zomhlaza.
Nansi imibuzo ongayibuza kumboneleli wakho wezempilo. Zeziphi iindlela zonyango ezifanelekileyo ukakhulu kwi-diagnosis yam ne-stage? Zeziphi i-side effects ezinokubakho ngonyango ngalunye yaye zinokulawulwa njani? Olu nyango lunokuyichaphazela njani i-fertility ne-sexual health yam? Lithini ixesha elilindelekileyo lesicwangciso sam sonyango?